chocolate flavor. Danny Sharpar Records.
Sura ya upole, tabia iko tofauti na wewe. Maamuzi unayo mwenyewe.
Unaimba hepa, sound kama zuku. Balampamparampamparara. Umejazi, unabara. Unapenda profit, unapata rose. Unataka kazi, pia uwe boss. Ngombe we wako, zizipia. Majani yako, kwetu nisizia. Ukusio kwako, kule unataka. Hiki unakosa, kili nukuzipata. Unaboso siri, namwambia mili, mili. Unajizungusha kama tahiri. Hili, hili, tumekuchoka, tumechokwa. Na hapo sije tena naondoka. Tumekuchoka, na tumechokwa. Na hapo sije tena naondoka.
Una sura mbili, sura mbili, sura mbili.